yemeye gusiga ubwiza mw'ijuru aza kumfira nanjye nzahora musingiza ibihe byose kuko ari wewe wenyine witanze nanjye nzahora musingiza ibihe byose kuko ari wewe wenyine witanze
Me.